Drama on the beat.
Mnaniona ninavyonawiri, mnatuona tunavyopendezana. Mnaniona ninavyonawiri, mnatuona tunavyopendezana. Mana sileti vyoyo, nayogopa matatizo. Bora unune siku moyo kuliko nipe likizo. Kenda mwezi nitakumbona, mana somba likivo. Takusubiria mayo wangu, oh oh. Limeja uba, we ninganganie wewe. Ongeza unga, maji nishajaza tele. So kwamba na uchunga, sija kufunga kengere. Kufuri funga, wezi wameja bwerere. Mai
hasara, itapata hasara. Kama ukinyacha mwenyewe, itapata hasara. Kafara, itajitoa kafara. Ife mimi ubaki wewe, najitoa kafara. Hasara, itapata hasara. Kama ukinyacha mwenyewe, itapata hasara. Kafara, itajitoa kafara. Ife mimi ubaki wewe, najitoa kafara.
Sogopi kuachwa, wala kumpenda. Kimeseji, meseji, msitume. Naona wivu,
penzi letu shere. Situ napendana, apendi kelele, ametulizana.
Limeja uba, we ninganganie wewe. Ongeza unga, maji nishajaza tele. So kwamba na uchunga, sija kufunga kengere. Kufuri funga, wezi wameja bwerere. Mai
hasara, itapata hasara. Kama ukinyacha mwenyewe, itapata hasara. Kafara, itajitoa kafara. Ife mimi ubaki wewe, najitoa kafara. Hasara, itapata hasara. Kama ukinyacha mwenyewe, itapata hasara. Kafara, itajitoa kafara. Ife mimi ubaki wewe, najitoa kafara.